byari birori iwacu hara bashitsi amubera batugiye mu ijuru sinkamenye icyo bisobanura nge nari nzi kuza garuka Sinjya mbona ibisobanuro